godi yamde joy yabora ke mintaji chapande tati dande studio kalangoni ketini don kibaruji moda fulfulde Omar Hamadou Masinaji odon gondi chombiano ender ko kibaruji medeni en kala wiide ko burta nimbe ujunaji dido kam en tawander wuro belle yara e jonde gambatte alle doggoide raf ke jarande na gunder nokkuje mudan be rewbe be min kawri e mun der nokko o kolli no fingurda mudun tawra non ni mbi en pelle rewbe Niger no don gadda ballagaaji mu en yaade to rewbe be bononda diam hewti dey noy ka balla wonno yettire min gartana on do majjum yewtere pindinol meede hande yatana hala do wonji tigol hakkiloji cukkalo inde o yi to enda der commune Chibiri region Mamarati gore jamirte mo yerno kalirnode e der ko e kibaruji meden gallure belle yara wodana ko burta nimbe ujunaji nayo e goybe warde jodaade der mun gambatte alla rafke jorande nagu misali le sobirde region Tillaberi de noy be rewbe sukabe gonno gadira gurda mu en le nokkure to jippina dom bandi min Zainabu Abdu ye yewtido e rewbe wobbe famminirbe hanoni
mi wodana bikkoy tato dey goram warama gonga ko min garno min gardi eti dalla dey joni kay sadar mo fuoni min gala minen don keba modde reji lewru du tan won min kokka ka gina minen jetta prefet e gomnati wakati fu be juro min mi wawa golle fu dey alla ni mi wakkili demu ngada bisaji gommi joni min anda bat bisagi din goni ko min doggoy mi dewla ka ginanda
ayman te gorgo sene gina
wallahi du worof
deni ne do fero e wuro mum wari togon sayni munyal illa ko men gardo en warde joni yettore alla himbe no gaddana men balla dum hokki men to men gatta ciudi cekke dene do no wodi ko yonga say yonga deni nyamdu amen ko du waddanta men re'i sayni mo men goni le mudum hokkorame
Dondir Niger gambatte alla e durwi dedde e balawuji ko warayta misali bonondaji ndi ander duubi ce hakkitiidi di pelle rewbe no ken waddude balla mu en yaade to rewbe be bonondaji ndi am kewti kettine nane madame Kiari Falmata Suntalma goto tawado nder fedde witende konga fen ko wi rakki arimi
en cas de sinistre
ni Allah wadi wono ndiya nyaami no kuje bonini na dukonam bonondaji gon wadi sey mi ngal no dangal yaade e pelle walobe walde tammi min jaami codan nyaamri min jaarna rewbe latibe ndiyan boninani dum enda
wakati bonondaji warto no juwan jomu enno rewbe gon don latibe a tawan kaddudo ko ne balli mo dum tamur ditto
le dubi jabbi di enda ni min kebanno ballaga pelle den endan ko lati dukona sey min kebmin coda maro e nyaamri e kataaje kosam e kulle kewde min jaarna rewbe enda kano woni ko min gomi ni jaar dum wakkati gon wana dum hejjan non ka sendan dum min jaari dum min totteke min dilli fu e le ko min nanto horebe gombe mi yida lintudi ne mu en kay hojo to dum wada dum ko mu en fecce no yirri wobbe heba wobbe hebata
on ko min bay wada debbe dum endan wurtado hembere chapande
joyi on arrive a les satisfaire ka 50%
nani saikoten to enda nder region doso juole tobude ko boyay dum chabake bonondaji kewdi to enda le departementaji nay communeuji jetati kambe wuroji chapande tati e tati kengano Albashir Abubakar gouverneur mo region doso yey to enda nder commune Dumega yewoyde o bononda bandi min nana Hadiza Hassan no fotti e jahangal makko
nous venons de constater
min pami wonanda ko ndiyam wadi ko lati du sarus kawjinde nagu bibbe wuro kany won ko wurtini dum der departement mo Chibiri tiagal commune mo Dumegan wor commune didi goddi lati di bonon ndiyam dan enda hewti kidum jonkay nimin ndo mi fa dima tabiti do enda wurtine ko min gada noddangal yaade wallitobe ngaddana himbeji be bonando hewti ballaga do inde horebe leydi du konna fu mi di tabintina yaade himbe wuroji di bonanda o hewti e mballititte fa gasa e le sadar mo be tawa o endam himbe wurbe hore dum e tokka jamiroje de saru suji golle departement di endan sabuno wodi basi har fi cellal bi adamabe e der diele tonnude endan sabuno wa tawe na wallaji godon no tawa der mudum
solie a la contamination des eaux
e do lawal goto gol doni se ƴewama nangude nyalande no gay e go lewru uti der leydi din fu no fati ko watto nimbe ujunaji chapande jeenayo kam en woni ko o fi ndiyam hewti chapande njoyo e jeddo mayi hawtade e nawnibe bononde gineji mbiyani hawjibe e jombe andal do golleji der meri e kintinama le jeddire de ton enda Tillaberi do golli tirgal indi tirangal city rap dum do tawa kenana e bibbe wuro den sigilade golleji mo e ɓuytude bonondaji goɗɗi e sembiɗinde ko watta tawe nde saɗɗormaji wari to ɗum memuninɓe. Idirisa Mate Jon Andal do Sigila Pinidi to endam nani ko fammini Boubacar Oumar Domadio.
City rapte en sigila non lati do on mo hem fu no hanta e nati e mudum won nana e do tigade himbe e der gallure ko wodi sanne janginte den enda e jalle bangeje der gallure telebe den non be kodja kibaruji be kawrdo be gadda non do jon en bawde kanyo e wallitobe fu baa wattude jawdi mudum e sen sigila o gasi gam batte golle fa wodam wabbe do kawoni oni habitant fedele duniya hawjinde fi jonde bibbe adamabe jon non dum fuddama e dum si e elele ko to jeddi jiyaade e Sahel o endam leydi Niger tawa hen tilabeeri won ko hoja gam batte sigila o enda si e jeewe salno laato
pour l'application de cette city rap
en janto enda der region tilabeeri octobre dub ujinaji didi e no ga e joyi kan woni wakkati kejaado de golleji paddorgo ndiyam biiteedo barrage kandaji han toytato enda der region tilabeeri kanjum wadi ko laabi fu kandi kojama gando tanade o wakkati yero no Amadou Ali yer secrétaire général fedde hawjinde sigilaji barrage kandaji faminir Mokhtar Hamadou.
Meden don meden pusa paddorgol diyan gol men gadino surada ganto diyan da yahunata to men gidi gollude golle dida be den du kaw woni nyibude suudu kura e wadude nokkuje to diyan dan e weccoto der wakkati o emen gada paddorgol diyan fone mayo kilometriji jeddi dem men keba men timmina golle gadol baraji on fu do wakkati mu horejo leedi hejanime kaw woni timmi dede lewru octobre hitan du ujunaade de elaso e joy denno meden gonder wakkati on endan no haniri men gala fu ciadale go
de difficulté majeur
sogeji leedi Nigeria der andinore mudon de gadi asawe jabido kolli e wiide ko teti galure godombali e juude Boko Haram to enda der leedi Borno sobbirde nayorade funnage Nigeria kerol hawtade e region Difa der Niger yerune studio Kalangu lamdori Mohamed Bashir bi leedi Godombali on o fammini e wiide ko nimbe puddi wartude der gallure de ciagal duubi ko ndoggoyno gam batte ala kippitande pelle Boko Haram tarnan fuda e Ahmed noddima e cialal
idan za iya tunawa
der mikintindol dubi uginaagi didi e sappo e nay himbe gudumari peri be Boko Haram diwi dubi ugen didi e sappo e jeetati dejjere wadi himbe ben don koti der wuro mabbe dubi uginaagi didi e nogay himbe Boko Haram kippitoy wuro gondo kasen to be peri kasen to joni der bawde Allah kabbini be leji Nigeria jabiti wuro gon he Boko Haram joni dum yehira no wodiri gan der leji Borno wuro gondon tan himbe Boko Haram tieti Allah yettama gan wuro gon jabama fa himbe puddi no kota der maggo
tani sun fara komawa
den koji misali chaga leru ko heddani omtolle kol der jangirde godde misali le jangirde lise ko hisa cede are jangirde beydama do lube kanjum wadi ko sonnobe de are jangirde e leppi ko wadete ene farma jangol dum kolli sababu beydagol cede are de Ali Munkale Hussein yewtide mabbe
are e kol fu beydana ma cede illato ciodol mun kima joyi yago kima jiego kan karto fu beydana
tirle karto
jon ereji beydi cede denno ereji maw emen chonnadi la soyidi yaade la soyidi e sapo karto ondu emen chonnadum ujunaje ne amma joni karto on e ujunaje joyi woni
5000
menen chonnobe tc loreji beydi cede e duanyibe ben fu dun tirsuno gaddano be men kandu be beyda cede menen ni joni men beyda cede gina amma dedu yari to yari dun tirsuno menen mamen beyda cede gamen keba goddum der
tisiji min chonnata ko kadule e kol kankay neddo fu no andi cede mum deni min gi min beydan codol mun no latoto tidalla dun wadi min beyda cede min beyda nama illato min chottadun de min beyda min andani yago yeso
nani bi galure doganduji sappo e jenay leru utiyade no ga e go mudo non woni ko batulawal didabol burondirol ko fijo pirtol bandi irdi tirengol kongo fo wadoite nder mun dum dono be chapande nje goo be resio nyame tilaberi e doso kambe woni ko potoita tom Musa Mamman ardi do fedde hawjine filla kungu fu do nder leddi meden Niger nani ko wi Abdul Aziz Danyo Mado Macho.
C'est vrai pour
andara segila fu no wodi chadal non du wadi ko min gardo enda minen federation on gam batte min yewa no wonno pelle am ko wete ligue du enda wonno goldra gollangal enda den jokka ko min yewa ko hani fonditede e ko hani moddinede e ko min baawi yamrude do mudum gam batte alle e segila makko enda be fondita dum gacci foda e majjum en andine kaydu kon non dum fije pirto ballingol enda nanda hono walde ni den se heba ma gacci foda e fu wodi sanne gaden du kon an wadugol hono irsigilaji di enda wonnanani e yitu gol on sukabe hebe wawbe gollangal sebe kebama du konnam be ballan federation on enda be nato e les fedde mawne de leydi de enda be gollandal
afin d'avoir une équipe nationale à la finalité.
Sengate e yewtere meden pindinol golleji hirnyereji gattedi hakkunde gorko e debbo no tokkiti wadede fa hande do nder Niger kambe nder region Maradi to rewbe e cukalo ndo e kisay o fi nder commune Cibiri yeruno nokkure jojjinande do fi majjum on witende clinique juridique famineri nder nokku on iri wonji tigola hakkiloji sukabe famarbe suttatake bandimi Mohamed Mamman yeyi hawridi e koreji be o fi hewti faminirbe hanani
Chamsia wonna dubi sappo e joyi o wonandu konna classe 3e ko hebi reedu gorko goddo kanyum ko tetimo ba ko non waddu konna ni sara makko jabay dewlun demo ngaddo bonando o enda e makko gaabe be jittawe kanko Chamsia o enda o yari jande makko l'école yeso mami ko debbo yari halaka endan to sudu sariyam rabi ide
o yanu e makko non goddum o wattani mo der kosa o yari ko hewti e makko ko sawni mo men jehi fa wuro runji to kito to do on enda men bi sey du yobi men cede de men jobani mo o jangi ujunaaji sappo e joyi kito to do on enda ko yi men munya potala wada chaka amen mi abba makko men cali den kito to do on enda o daari o wi to lewru fu dum hokkam men ujunaaji didi cede nyamdu makko lewru arandeer o waddani an ujunaaji didi didawru dundu o waddani an ujunere woyre fasuka o rimi dum wadi lawru he fadum enti suka on enda
ya ta kai ga yayi an ka yayita
sarobe suka be hewbe anda labdi tokkoto de suka mudun en tetama fa bonnama dum wadi kono wodi nokkure jojjinande do fi majjum ga yamirrebe kambe rewbe enda ko en tirte clinique juridique Samaila Hassan kam woni horejo nokkurde enda dere Cibirigo bir
cette année ce que nous avons reçu le
itade kane komin buri hebude sanne kam woni wonji tigol hakkiloji suka be famarbe saarobe hewbe andana mana wonji tigol hakkilo lawo lamugol famini do filla kite wonji tigol hakkilo sukabe famarbe misali umminde suka pamaro nder nokku to saarobe makko tawa yaru demo togon fay jomun de hojay reduno nden min tokkiti tindinde saarobe fudu yade to indirabe sukabe yewde cukala mabbe dewo
a les garde leur fi
chawirte mo komin Cibiri Aisha Bako o wi hunde ko watte ko hiseni woni himbe hawra sembeji mudun en ngada gollal gotal
abudu mala mai
o dibbe gada waasi jowroobe kandu gadda balla mubbem be kala dum accew janul e rewbe sey dum hawndiri semme e semme ko motsola majjun hebo kokkobe habaruji gadda balla mabbe be gadana himbe pirtol ko e
saboda abar so isena mata
jo ande mawbe kolli wiide ke rewbe sukabe rewbe latibe na keba chada har yanede mudum o endan no boyta darje jomu e den gurna mudum no hela hakkilo jomu jati
nawa tirdo wonta kibaruji meden tili e dengal fulfulde joni wala fuko bawde wiide sana kirtento jamhirti
kirosein faya dolbel
mayne sorowa warde birnin gawo
kettine studio kalangu do radio modo
studio kalangu yadu leydi Niger